nyiso mukano gundingisanga chebayito kuimba so sikererezo kwenda bana abali bango babasajja batu babalekera sati ngazene makude abakolagana ngana abalabe bange saba nenyabo ye aliendo woza yabwe bajukire minagiro jebesuliranga nenzijukira nebibindi bebanfuiranga bagamba nti tebantyamba nange betya nkomyewo bazanya nengoma fayasi watamazima kuba mugakawa gasanguza ke kasanyo kange kayimba kamwa babaka ba parlamenti ndibetondera ndibera mbetaze mukimanyi bulungi nti ffe twabalonda okugenda mututuusiza ebizibu byaffe n'abamu mugawalahi mwalimponga byoya netubeera nga twakikola kubayamba abandi twabalonda lwa njogera zammwe ebyemwatusuubiza bwe muli bamutuuse neewuunya abamu okuva lwe twabalonda mwatufuula biyenje n'omwatufisa ffe tubalinze mukomewo mubiyenje byammwe musukanga ku bbiri nemwesibasatu olwo obukongo bule bube bwetefutefu enkalufolo lwesirikya okubunonya ensige nejjanzire biriteesa bibuke nolisanga n'obote nga kumyewafugesi nga bw'atayinza kudda nammwe temuddanga abantu banyiivu mwaba disappointinga kibajera ku lwazi era zirese endagala bwe ndibeera nga nzaye mulikomba palamenti yaffe okwefuula batuuse bugge mboge musule tetubasindikangako mu palamenti tiba mutuuka mutuyamba mwekkiriranyenga ekyakusindisa otulo mu palamenti kwetolikomawo nga kyotugamba kyeki naawe ataalina kyewateesa kyonna ebyekisanja ekirala matotawana n'abazinira ku ntoli z'omuntu omu mumuyitiranga eyo nga balongoose ne bwe bategeerera mu palamenti gwonenyanga mutwe gwo gwe gwakusuula nga bewateesa ne banno wefuulafuula emisito gy'embuzi gwe gyegiriddamu okulonda kitalo palamenti yaffe abantu banyiivu mwaba disappointinga muwemukidde ebunyola ababaka baffe mwafaananye ng'ebuganda abatalidda abalala mulinga abagezaako okutugamba tinno bukyayi bw'embuga bwe bwabalonda mwesibye ebisenso by'enkweri mutyabula muli ku misito gy'embuzi egiboogeza oludisha ng'osaba akalulu owajja bwa pekooti kikyogenda n'ekyabangi mu palamenti teri ava ku mulamwa n'asigalawo waggulu ne be siyogedde kyekyabasuula abaatulugunyiziddwa ku lwaffe ne mutakyuka mwebale mwafaananye yezo eyafiirira ensi eyalemu okuwabula n'ogyowagira ensobi kiri mu lwatuntu atunda bakulonda ennyonyi ekigibuusa egende mu bwengula mpaawo okuwannaanya kyekigiza wansi mutuliddemu olukwa ebiyenje byammwe muli ku ntoli z'ababata abalonda enkola y'ekiryanguzi gubakeeredde kasitoka lyadda kyemmanyi kaddadda akavuyo kemwenyigiddemu bwe biri kaawa zindigenda n'ensawo yange mutuliddemu olukwa ebiyenje byammwe muli ku ntoli z'ababata abalonda enkola y'ekiryanguzi gubakeeredde kasitoka lyadda kyemmanyi kaddadda akavuyo kemwenyigiddemu bwe biri kaawa zindigenda n'ensawo yange okuwangaala okungi kunyambye mu nsi waliwo ebintu bye ndaba ebitalisanye bwe bibeera nga bye bituufu mathayasi awo nze embeera natandise obutategeera ow'oluzungu n'amanyi okuteesa bombi ani yalisanye okgenda mu palamenti tusindikanye abantu mu palamenti olw'okuba amaze siniya ey'omukaaga wo okugenda okuteeseza eggwanga tufudde so nga ne mu lukiiko lw'ekika teyalisanye mwe muli n'abatamanyi siginica zaabwe ebisesa biri mu palamenti yaffe bo bennyini nga balonda sipiika waabwe mulimu obululu obwazuulwa obufugiswaza njagala nnyo okeye endowooza yange palamenti efaanane kkooti zaffe olulimi omubaka lwatanananana mwaba ateeseza ekyo kijja kutuyamba ewandiike n'ennimi azitakutanga omungereza gwayita intapulita olwo n'abataasoma bajje mu palamenti kasita tuzuula nti ebiteeso bye bizimba abaakola etteeka eryatasomye takiika bo balowooza ku luzungu watuluka oluzungu ndumanyi ng'olulimi lwonna okutegeera n'okuteesa biba mu ggwe muntu Isa Masia ne Kristu bombi tubajikira olwebye wunyo gye basoma wa abachaina batamanyi luzungu wadde wano buli makamufumbe kedde bintu byabwe mobe nyini abatamanyi bikozi wadde ebatukolera ne simu ezina interneti n'abasomyaji bikola mu foni buku n'abadiguli bazitinkula Facebook okubeera omuddugavu si kyefumanga nenda mu bazungu ne banninda ku airport mwebaze mama ne taata banteekateeka mpisa ennungi ssaako okwagala eggwanga lyange singa bandeka ne njasamala mu nsi osanga nandibadde bampumiza nadda badde Mathias oba Mr. Parliament omuteesa akira abalya siringi zammwe ebyange bwe bityo ndeka mutenda ekika ky'obwongo nga tesaasoma nnyo ondabiranga ddala sebufu bwango sebunya bwa sotayi bene cyucyu mutuliddemu olukwe ebiyenje byammwe muli kuntoliza abo abato abalonda enkola y'ekiryanguzi bumakeeredde kasitooka lyadda kyemmanyi kaddadda akavuyo ke mwenyigiddemu bwe biri kaawa nze ndigenda n'ensawo yange mutuliddemu olukwe ebiyenje byammwe muli kuntoliza abo abato abalonda enkola y'ekiryanguzi bumakeeredde kasitooka lyadda kyemmanyi kaddadda akavuyo ke mwenyigiddemu bwe biri kaawa nze ndigenda n'ensawo yange